XYZ Entertainment.
Tatu chill wana lumbiulo. Na lumbiulo. Wa street na chimbicho. Na chimbicho. Mwana wanyarendo. Young T. No doubt. Sela tumoni.
Exclusive to Amplify.com.
Viva Silo wa branch line.
Record level callis in Ganami. Chibanda chikazi chinyuza yambo rapa. Ero chibanda chimuna chinyuza fire rapa. Amuna Osamba Petro sopo ni mulilo.
Swagi ya machiki olo tiripa marilo.
Nenezi opaneka wene afu na azande. Bafana bali wiki monga weekend sande. Ndini mabasa maplans pretty boyendolo. Nikatunda ni mvula ya no.
Niseti kuja na vibanda dina pakati pamanda. Isi nyimbo sisi mafloppa soba kamba tina panda.
Nikuwa na muma biti nikauka ni marapa. Only think mada ni gani zopa ya rapa.
Swaki ya pakiche ni kubedi na mapoto. Ni mapaya mabiti olo nirigone kuchiloto.
Baza bazafa mwana na fela berinda.
Ni paya marapa munga mumutu inda.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Game for two van to two len socha to motwa banga bena bobu etunkosha. Ati efyo wingire mu game no konkosha. Alana ukabisha no muliloni no kosha. TAP flow alilungusha. Mona marapo wingi ebo wasungusha. Ibe muchinyanja olo muchisungusha. Gawa rapa iwe mune fitumbyusha. Ninje mpendwa kumona kapoto. Twabapa mulilo ifo chimona kapoto. TAP aka Saracini. Mixture ya nkun machez na parafini.
Fire.
Number one upafitunshi na pampoko. Bali poko tuishi vale katuambeko. Emu kwae ni nebo general.
Number two vianga yose ni nimigilo.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Feel like I'm a target, sitting at the top. Know my spots, what the mother dudes aim for. But I wanna advise that, man, it's kinda stupid. I call that mission dead doors to a Lambo. Suicide, yeah, homie, you decide. And there's only two camps, choose a side. I already chose mine, and that's why I don't write. I got voices giving me all of these rhymes like
killer strapper, killer the other rapper.
Me, I'm overdoing it, killing all of these rappers. And it's a shame half of y'all won't peep this. Think that I'm a wannabe, cause of rapping English. But nah, sucker, I'm as real as they come. I got that LSK in me and the Dar es Salaam. It won't stop till my bank got some zeros and some commas. DJ, bring it back like it's karma.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.
Exclusive to Amplify.com.
XYZ Entertainment.
Exclusive to Amplify.com.